my boy.
And V on the beat.
When I was a bear, Yoka, Chibani, Bani, Bani. Iwi, Dazzy Boy, is you.
Babio, Master.
Leta kwa mta, ukiweka tempa mina leta challenger. No yodimu wako na mbisha anaka. Mimi number one, Dano number one. Naimi izuka na itoa kwenye plug. Boni wakikaa wanazema bitikal. Nani kizizi ni bala mtandaoni.
Ai, kitu, ah, nimi pata kire kitu. Ai,
ewe,
kitu, ah, we chuma kire kitu. Ishu, ai kitu, ai chuma kire kitu. Ah, mi mushi ya kitu. We to my kitty kitty.
Iwe kiga, iwe kali. Nikivuta mawazo mbali. Oya, bona afadhali. Oya, usipate cha Malawi. Baisho, baisho, toto metaka moto. Baisho, baisho, toto metaka moto. Ai,
kitu, ah, nimepata kile kitu. Ai,
ewe,
kitu, ah, we chuma kile kitu. Ishu, ai, kitu, ai chuma kile kitu. Ah, mi mushi ya kitu, we chuma kile kitu.
Toto kali ni mapene. Acha sisi wa wanawane. Tufunge vita satu wa shone. Iyo big party on boy tuna enjoy. Atu waziku siyo pesa enjoy. Toto zuli kula pesa shiba enjoy. Nyoka big bro weka bitu enjoy.
Big party on boy tuna enjoy. Atu waziku siyo pesa enjoy. Toto zuli kula pesa shiba enjoy. Nyoka big bro weka bitu enjoy.
Hey, 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 hey.